Servalabi. This is when I were classic with my beautiful queen.
Yamenishika mahaba, sijiwezi kumficha, ndo nashindwaga. Huba lake la nchaza mapenzi, naisi kuchizi kama zima. Mpenzi we, uwe mfupa mbyefisi, mpenzi usinisaliti, na misio rahisi kukusaliti. You know the baby, I am drunk in love, hooked in love for ya. Amilele benzi, amilele, just me and you, baby. Kuwa na we sawa tu.
Say it again.
Amilele benzi, amilele, just me and you, baby. Nikuchore na tatu.
Nakupenda mbaya, aki peke yangu siwezi, aki siwezi. Na kulombo tofu, eti nishi bila wewe, Nairobi peke yangu siwezi, aki siwezi. Ya nini nikupe tabu kwenye hesabu, na mie ndo lako jawabu. Kwa kikwipa ntapika nuru tena, na hapa na kwa Mungu.